Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
Sakiraɓe heeɗiɓe jam wali moɗo eɗen gone bete talatare jeɗɗi lewru décembre hitande 2021 sappo jamde jeena ƴaɓɓuri kesil maji sappo e ɗiɗi Ousmane Niall Boule kabaruji ɗo nu jirete ɓoggi jande to jondeji assise national ɗi puɗɗan asawere go'o lewru sappo e go'o lewru décembre ndu lekkiri duji ɗi fuu ley leydi meɗen ndi fuu e jayndi muɗum maire en kuje yoggaje ana mimsi ko lanidaji ɗi jooɗa haalaji puɗɗa e fa joni. Altinere keñen yambere sappo e jeɗɗo ɓerde yontere banggal ndenagu dow laawi fuɗɗi le hakke yontere immadaraji gatti fa yimɓe kollite dow teddingulla sariyaji laawi. Honno rewɓe ni worɓe du ana keɓa torraji ley dewle muɓɓen dow kabaru balɗe sappo e jeego haɓugule torraji gatteɗe fewde e rewɓe. Hande min kala haala worɓe fiyeteɓe ley juuɗe muɓɓen, yo ɗi woni sembe kabaruji beeta ko. Bisimilla moɗo heeɗa studio tamani. Jondeji battuji assise national puɗɗan asawere sappo e go'o lewru décembre ndu leytie pamare leydi meɗen ndi fuu e manngal muɗum kanankoɓe huminiɓe ɗi battuji dokki o kabaru yontere ƴaɓɓinde sini ley communeŋaji yoggaji sahali wuddu leydi meɗen nde yimɓe muɗum kolliti ana jooɗi dowmi ɗi jooɗa haalaji. Communeŋaji yoggaji ley ɓaleri leydi meɗen ndi maire en muɓen ana mimsi ko fa joni lanidaji ɗi e kawrite puɗɗay. Hono lanida ji ɗi batuji wori lekkiri duji ɗi Oumar Waygalo sita siddiɓe
to tumbuto maire gonɗo leydi ɗo ngallure o wi immadaraji ana gondi e waɗe dow hen ɗuweteɗe fo wi so batu ana waɗa ko wembi yimɓele wonɓe tumbuto ɓe yo wayde ndenagu keɗɗemo kanko no dirte Aboubacar El Hadji Cissé kankone maire ngallure tumbuto nde komo sifi dow hen.
Min kam immadaraji hewɗi nde lamorde amene ko feccita e wani wonɗi batuji kalaɗi, mais suɓi kin jaati yimɓe hanɓe wattude koyɗe mumen e ɗi batuji ga hunde foof komin tewtirta laamo ɗum yalla dejirana heɓe.
To jennetoɗo jokko maire gonto ɗiɗo haalaji gooti haali o wiyata ɗiɗo batuji koɓe kaaja fo huncine hoore yo waydi ndena ko woni le cercle o keɗɗemo kanko noddirteɗo Amadou Ba jokko maire jenne komo sifi dow hen.
Minen waɗi immadaraji ɗen mi jiɓiti kabaɗo fe damuɗum saabe ɗi immadaraji haalaɗi wattedi sappo e goho li tummutuɗo meɗe domi laamu on yalla faabo amen hujide torraji wonɗi leyni sakku lafi deƴƴere wonne ɗone.
Nokku noddirteɗo Zantié Bougou iɗum ley région Dioyla watnaɓe wonɓe toon ɓe mbi balɗe na heddi oɗo batu waɗa ka fande wala hono nele jottiɓeɓe toon keɗɗemo kanko noddirteɗo Seydou Kone kankone maire Zantié Bougou komo sifi dow hen.
Minen to amen ɗo e Zantié Bougou hunde fo fuɗɗaka tohon saabu dena mi heɓe talkuru fuu ko hollitita amen batu wattede oɗo nde o wakkati wala fof mi kalna tohon minen to hoorem amen ɓe meɗen domɓe fa hannen min andi nde paale leydi woni yimɓe fuɗɗiɓe wadde immadaraji timmi nde minen to amen hunde fo fuɗɗaka tohon.
Micciteɗe wiide ɗiɗo batuji ɗi puɗɗan les commune ŋaji ɗi tilo yotto les cercle ŋaji ɗi kañum e les région ŋaji ɗi haalaji ɗi jokkitite faale noga e jeegom lewru décembre ndu wattu joni o pelle politique kewɗe gonɗe leydi meɗen ndi kollitiɗe garta tawede ley ɗiɗo golleji.
Ko bantina laabi kewɗi heeɗi batuji assise national hollitama ñalaɗe nde ɗi kani waɗede ko hollita les communiqué goto mo gouvernement waɗi ɗi gatte ƴiwde sappo e go'o yaade capantati lewru décembre ndu ba fulaɓe ley laamu kay ko himɓe e muɗum domi ana heewi sini yogaɓe ko jiɗɗi ɓe kala haala muɗum yo kabaru maccuɗa ko leyɗi jooɗa haalaji bale rewɓe kañen kay ko jiɗɗi ko wembi ɗum en huncane hoore leyɗi batuji. Oumar Waygalo sita siduɓe
kanko noddirteɗo Kandi Dukure maire ngallure bafula bende o wi ɗiɗo batuji ana nafa sanne o wi haalaji ɗi fan kani haalede ley hen fa yetto kabaru maccuɗa ko le cercle bafula be.
Donc mingi e miloɗan o batu antirteɗo assise national o on hani waɗede sanne feeso o haalakano on hani wattede jaatele caria leydi meɗen ni. So a ƴeewi hannen laamu bafla be won torraji hewɗi ko dowtade maccuɗago soni ɗi batuji antirteɗo assise national waɗama ana wawi natade saabe hokkude yogaɓe ɗi haala hunko mumen haɓude ɗi torraji.
Pelle cagontoɗe rewɓele goɗɗe toon ɗe mbi ana kaja koyɗe muɗen gatte hen kanko noddirteɗo madame Sako Moussou Makan Sakali Ba laamiɗo fedde kafo to bafula be to wi immadaraji ɗi rewɓele ɓe kani wadde ana hani huncinede hoore.
Meɗe yiiɗi wattude koyɗe amen e ɗi batuji haalaɗi mais jantida yimɓe leydi ni fuu caggal muɗum en waran ini keddal muɗum.
Jarafa Sambo Sissoko jangguino gonɗo foftere nokku noddirteɗo bafula be o yerɗiɗo batuji tan wawi latata sababu so leydi mali ndi hemta hoore muɗum.
mila mila handen suna ƴe torra wonjude leydi ni soni wala ni yimban korta jantida yalla ana hunca torra wongal leydi meden ni
mi titede wi dido botu cile kurde idum botine le leydi meden di dum won ko keba mi sijo tamani bafula be
sakira be di kabar ju ando do ba hebude do bembe ande de do hilame Facebook kanye compte Twitter lay communiqué goto gouvernement o fadde ke yaltingol tiagal leydi meden di ne ngoji haabu fa yottade bijje de dabere amama kenyan faanda mudun yalla ko remete leydi meden di an heddo le lumoji meden le winnana de gouvernement o ndati e direction ngaji commerce e concurrence ndarno teddingol de dabere yimbe banyagara puɗɗi kenyen hoynere gollirɗe o immadara wal masiba waɗa dow lawmankoɓe songo masiba mo ko ɓuri yimɓe capanɗe tato keddi ley muɗum ko hollita ley communiqué goto mo laamu o waɗi min ɓami nde dabere famin kullita metti yonki amen fewde e rafindenago min jandu fa kaddi ɗum yo haala jokko maire ɗiɗo bo banyagara Moussa Tembeli ana mimsikoɓe gaɗi fa joni wala fu e golleji maɓɓe keɗe ko wi Mamoudou Bo kum kedjala men gondo moti du facci tango sita sitibe
c'est notre consternation totale
torraji kewdi hewti am hanen dum ko sabi hanen so wadi di golli me bami mede wulla fami tampi wala fuba men degre de fe goto hedaka amen fa hande me wadi majireji ko heewi me wulli ke lamo kile hewde lamo jabaka amen dum sabi hanen so wadi golliji me lamdigi hanen gollidraje gouvernement kay gollidraje darida hore mudu fa yottar on jene fuudda gollidraje hanen holla metti amen le wakkat odo tawde me tampi sanen me wadan dum yalla lamo an heba hedo amen antame tampi nokku di tan golata hanen mo ji dogani kan e tuddo odroje goli draje lamo fu kudda
également le transport
yambere sappo e jeddo bedde yontere bangal denagu do lay fuddi altinere kenyen le mali jiwde jeegon yaade sappo e didi lewru decembre ndu golleji kewdi kontiana hore on holliti gol himbe darana gol denagu yarobe koyde do lawi di e wi anager himbe fu ngattata koyde mubben le di hollitangoji nda yambere sappo e jeddo bedde anager darani do do golli dal ministere humininde yawaraji fabe dure den fam en Oumar Waygal sita sidibe
denagu yimbe la jaroobe koyde leedati dum won sisil mo bammi o be kolitini wabbe accident ngaji leedi meede di tan 2020 idum heewi sanne yimbe la ko yaata ujune rawme temede jaddom e chapantaton barmi le kasaraji datti ko yaata chapande jeegom en jaddom kanyen keddi le hen madam Koulibaly Fatoumata o goto e mo kasar datol heewtino kebben ko mo sifido hen
o accident heewti gan o tamiri iwa jeli bugu do lawol kulukuru min nati neddo arandere mo accident heewti do ngon lawol hikka watta dubi noga joy midon de o torra gota mi wawa yambude kodan so wala mi yihira chabbi o pression ngaji joy wadi min genni bamako do de jabe fumi hebe hen fa hande nege yalde na jati
hono kanko madam Koulibaly hewbe kanye ngatta wakkati fu accident ngayli dati di kanko lamido fedde nebnodita anager nde o wajibi jamarnde famine wattu jono sariyaji kon do dati di tinno do wattana ko hemude hakkille madam Dombia Djadji Sako
la route n'appartient pas la walmo wala degno moto jeedum wala degno moblaaji jeedum yeewrobe koyde jeemu tagal ngal kawtal me yahande ciudi likkol fe da mudum me famitna sugabe honobe han taccude labidi le gelle mawde no hanle le nukkoje waju le misidaaji le eglise homo fu famintinten tedina seriyaaji labidin e holutunde jamaa honen do han taccude lawol le genni mawni kay nukkuje fudo labi korta
suudu ministre humindu kabaad atile leedi meden di wadi noddango fewde e yimbele be fur tinno ngattana ko muude hakkille jamaande fu wattale hen koyde muuden laamibe bangal politique fa yotto laamibe bangal dinaaji no be kaani hokkirde yimbeelbe hakkillaaji do bi
do kabaru balde sappo e jeego habgole torraaji gatte fewde e rewbe hande min kala haala worbe be rewbe mum en piyata le leedi meden di holitaama wiyede worbe hewbe woni be rewbe mum en laminta nyande du fu dum buri wadde le duubi cakkitiidi di le galleji kewdi worbe piyata torrate debbo ana wani dun accata dun ka worbe nandore bulo samnde inirto pati kersina koy mubben o kabaru jannido ana bonna al'adaji e finatawaji meden e wi andimbe finatawa faabe jorde ne famu kedde ne fa hande Oumar Waygal sita sidibe
be do worbe le be kollitiide kambe du bonanda jan ngade feude mabbe le cuudi mabbe di si torraji bi fu ro mabbe ana kollabe
mine way halle wi torraji kewdi ana yowede worben du torra ko yowtede worben du yowtamde rewben ga worben ana deodo ko mudum min andi gorko goto hulo nadde galle mudun sabe jun surma ko sa wakkat fu o fiyammo mimmi yi worbe ko heewi e rewbe mu en fiide en mi anda fiddam mudun
pelle tiagontode haggeji yimbe lebe bonanda e gatte fewde mudun bi yodun gonga jati be bi hitande fu worbe le wobbe dun garan on guyto toraji gatte le fewde mudun le cuudi mudun di kedda mo kanko noddirte Salif Senu kanko laami fedde noddirte association femme bati
hitande 2016 won gorko goto yottigen en ana masimina hore mudun to debbo makko goddo du wari kasin kaydu debbo bammi labi masimbin dum le hitande 2018 ne men nyonden lamunke goto men hebal hitande wotere ko wata yimbe sappo fa ko yowi worbe rewbe men masimbitan en
mesitere wi rewbe le kanye worbe le kanye gonde tampude nyalom hande le cuudi mudun en di
kabaru COVID-19 altinere kanyen jeegon lewru desembre do kanan ko be dogotere en kolliti wi de himbe chapande en joyon e jeegon wobbe woni be nyaaw on nangi no santanaabe no ko e taton wala ka fu juudo ko natli leedi meden di warde do gonde hande do himbe ujina sappo en jetto e temere en jeno e chapande jetto e go'o wonbe on nangi hono santanaabe yo ujinaaji sappo en joyon e temme taton e nogay e go'o hono be o accayo temere jeegon e sappo en jetto ne kedden joni kabaru acti covid do faccitango Umar Way Gallo mi e si da CDB
to yam fuule to imadraji puddi ilele noga e jena lewru novembre fa pamina jamare de no nyaw coronavirus o wuri wabbe dido golleji su doctoror wondu li lamu yam fuila e be gonde e yade le ciu doctoroje gonde tonde kanya fa jottada damaje gonde le odon nokku e misideji fa yotto e egliseji kanya e ciu ecoleji
fa ndaw imadra lele bitate yo hollitinde jamare de yalla ana yalta yade pikawade kede ko Abdurrahman Traore wi kanko no point focal covid-19 sodu doctoro yam fulila
ville les lanterne ko sabimbini wasde wada de pikirni nyaw coronavirus on yo sabe yimbe ko nyaw woni mo an heewi sanne leedi mannen hannen ko wonko sabe hannen sume wad imadraji le fedde entretien service de développement social yalla me hebbe korno jama mudum famitna jama ba wodiri e nyaw
yimbe yam fulila collectivité ko sabe de jabata ya de pikawade yo sabe halaji kalte do bembe andede dinangata hore
le bembe andede sa yewdum jama ko heew hunno sanne pikiri nyaw coronavirus sabdina yogabe holaki dum no fey gobbe dana holliti wi pikkir ana wawa wadre nyabla goddi kasin minga aranno mi holaki pikkirne de handan mi de holi ku pikkir yo gonga sanne pikkir ge an muddi sanne dum
mun jenimbe hore o imadara ana darta faba mu yo jamarnde yala di golleji ana lato no jidira
wattu joni min gara min dokka gol do landol docteur Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé kumini do kabar habule nyaw coronavirus le sud docteur hopital di Mali
net on hani bonna tini ana wada haro chaldina
on fu ko do andi wiida wana wajibe juude modon wattude maski dum hasindina neddo dogo wana hasindini e hindu wonno gol mako maski one ana wawi hadde mo hebude hindu dio hasindini mudum so tawi ni nyaw o wayma nukuto jaata to yimbe ana heewi dum ka wajibe a watta maski o sabi so a battike yimbe wobbe tawi a wala maski o ada wayi waddude nyaw
do kaddete bete hande do kabaruji meden joy do coronavirus tinno don den won dati di dogotor en gonde halan de won nyaloma hande o fa deno ko he modon deno wondi be modon
sijo tamani
sijo tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakirabe kabaru ngon le region ngaji mere de jaran ku chala yambere arandere festival culturel way ko timmi chakita yontere jabenende en pesoba e golleji di ngadi le hakke balle tati le kawrtangal wadi faabe kollita fina tawaji yogaji ingenndi sisilbe cuube hikka ana fawi do fina tawa e deurentina le lenyul miyan kobe to bafula be to holitam wede lycée forbe gondo ton ani waran hebude sato mo ndiyam mudum heberte nangé golleji di puddi ala jabbido gouvernement lam hakkundeju itti almusadam mudun sukabe l'école be kanye kanankobe du sudu l'école e kanankobe gendi fu jetti o immadara sakirabdo kadu de kabaru ko andoni fodo mbay hebude do www.studiotamani.org na do fa ketino don di odo mbay noddude numero via mo 37 321. Wassalam. lewru desambre yo lewru cubandu bangal habgol e nyawa VIH sida himbe be o nyawu nanki nyande fu pamata safareji e kabara mudum yafa sanne kana tinno da don bamudgol di safareji don ko kambe yogabe mabbe kolti wide hono be himbe burdi nyande alla garda fu hono be ngatta fa be darano otti alla mo be joggi anni ko aisata jara hebe ne do fajitangu umar baygal sita sidibe
o don neddo mo jaba inde mudum inde o wili tan 2005 o mati nyawu noddirta sida o masawi dun o winnyande fu poddele ko bamata an bamano poddele jeegon fa yotto poddele jeddi
arano men bama podde jeegon yaade jeddi le nyolma de dun yafano sanna sabde neddo chafade ko men attali gurna amen men gidi tan 2005 ne min woni bamne de podde mi woowi dun dum watta ko fe hunde kasin yogabe so bam poddere dubdir yaade dubtatan be accan dum be yani itinegi nukkuto mi nyonto dum men woni yimbe tan faabata amen
wattu jono wi challal makon wonti e yarde yeso o wi arande o bamano ko yar podde le sappo wattu jono burta foddere wotere le nyaloma
min yetta Allah hanne sanne sabdina gouvernement mal on kay doktor me fabrique amele nyaw o min bama wet fu poddere wotere fandena en lelade neddo fuma sida woni mudun an haane bamde poddere wotere le nyolman
yogay doktor en kay quality wiide so jomu heddi keddana bama podde de yeggita e wakkati fur ana jukkitidu sawrade ana way lata sababu so jomu wurda e o do nyaw de lando muyi fur al mustafa mayiga yo gote gollo le sud doktor hopital gabriel touré ndu kedden ko masifi do hen
et donc plus on
tonne a jokkini ana bamade podde nyawu sida on timmal le caldima dum ko holliti ga jogba anton so fudde samtude tan darna bamgo poddere dum ngo modja so ani a darne bamgo poddere nyaw on imbiti ton kasin cegal mudum a nyawan nyaw ana wa nyangude yade
dans les premiers cas
docteur mayga wadi noddango fewde e yimbele be sawbe o do nyaw tinno jokkito bamde poddele mudum yen honno be mbirano non tawat so pewte o do nyaw